Ɗoyo studio tamani keɗe kabaruji amin e fulfulde.
Talatare noka ene lewru me sappo jiɗɗi yamde jaɓɓirima Silima capan enayi e joyi nder maison de la presse Bamako. Ñalawma keƴƴanaɗo rumde Afrique nde ɗum yambinte janggo solanɗo jaaɓi wattu joni o ko Union Africaine darna le nokku o yoga e tekkititoɓe kay kollitiru ko heewi yuɓɓaki e golleji ɗi. Fa hande kamɓe golloɓe le station ngaji ɗi kañe e jeeɓe station ngaji ɗi ɓe pamaray dow woota tawede wiide suudu ministre humminondu kabbaɗo golleji le leydi meɗen ndi ɓaminiɓe aadi fo. Ɓetol hakkunde Bamako kañi e tomiña yimɓele wonɓe tonɓe kolliti wiide an tampisanne saabi ɗe sa ƴeewi jamarde hebbinte pep e mobilaji jooji le ɗeɗo nokkule o garan famtade ɗum e journal ngal. Ɗi wonon sembe kabaruji ɗi min joguiñoɗo kikkiɗe andi ɗi bisimilla moɗon e heɗade. Oumar Way Gallo jooɗiɗo micro ji ɗiɗo kanko noddirteɗo Gagné Kanté jooɗi to ɓoggui jamɗe to hollitindiɗunoka e joyi lewru me woni ñalawma keƴƴanaɗo nde Union Africaine darna ley rumde Afrique nde wattu joni o yoga e tekkitittoɓe kay kollitir sa ƴeewi hono ko dartete ko ko heewi yuɓɓaki e ɗiɗo golleji ko nayiri banggal hono ɓamtare rumde nde wori kañe fa yettoyo tiɗallaji ko wondi e mate ley rumde Afrique nde fo e manggal muɗum. Mamadou Sama Sekou.
Ibrahima Soumari ambassadeur kiɗɗo e dunka dun kabaru gollal hakkunde leyɗe mettama sanne e ko duuɓi capanɗe jeegom caggal heftagol ndimaku fa hande leyɗe gonɗe caggal runde nde darani amsaɗaji fedde nde ko ɓuuri fofu nawde ɗum no e wimako dabare hakkika fof Union Africaine wala banggal gotumaku leyɗe runde Afrique.
Fedde Union Africaine waygol muɗum heɓude lawol ka suuɗaki feyi goto saabi yimɓele ɓe anniyaji muɗum walda ko ɓe jiyata ko ɗum walda yimɓe ne so anniyaji mum walda honono ɗum wordi nde leyɗe Afrique ɗe hande komi gondi yiide ko tan min jiyata a tawan dabreji tiɗɗalaji leyɗe fuu sella iwata wona le leyidi hoore.
Ewi kanko dunke kabar politica ko Dawda Traoré leɗo ɗum nde Afrique ɗe na joguitiɗalla yiyede caggal runde nde saabi kirodiral leyɗe yogaje runde nde.
A baɗa min jeeyi leyɗe Afrique deƴerani le muɗum banggal politique na ɗum ɓe gaɗi immadaraji le ɗatol hirwere ɓen ɗon koɓe faala ñalawma hande o sembinde darne maɓɓe le adunaro Allah ndu saatu haala Afrique ana haale ononi so leydi goto haala muɗum halte fewde leyɗe gonɗe Europe.
Runde nde heɓali fe hawrude dow gotum banggal ti Allahji ɗi leyɗe yogaje jogui ɗum woni ko mimsiti Ibrahima Soumari e wimakko soni ino Africaine wattana e hoore muɗum hakkillo nde majjan.
Mbiɗe andi wiide nangol jurgol leyɗe Afrique ɗe fuu woni dabere nde ñalawma hande o fewde immadaraji ɗi leyɗe joguiɓe bawɗe ɗe wondi wadde wardere leyɗe Afrique ɗe somin pina e jonka min keddoto hen na ɗum min latto yimɓel kasaɓe fa golle.
Ɓeɗo honjotoɓe ɗon darda leyɗe runde Afrique ɗe yewtude sifaji yogaji yalla yirwude no fewiri.
Ɗiɗo kabaruji fo hollitinde wiide fa handen tan en kalanɗi en jokkitittoɗi du so lawɗo jaaɓi noga e joyi lewru me handu janggo ɓe mbi hile leydi Mali ndi e manggal muɗum fo golle wala. Kabaruji ɗan mbawi heɓede dow bema ame ande to kañe page Facebook e compte Twitter studio tamani. Golloɓe le station ngaji ɗiɓe noddirta orix fa jottiɗa sel total kañe ola énergie ɓe mbi keñe ɓe jiide suudu ministre humminondu kabaru golleji le leydi meɗen ndi fa nde ɓe pamaray kamɓe patron ngaɓe mabɓe wonɓe le nokku ɓe mbi wattu joni suudu ministre ndu ɓaminiɓe aadiji ɗum e tawede fo ɓe garan wadde murtere le ko warta ko noon ɓe kollitiriwiri soni himmeji mabɓe ɗi kuncanaka hoore. Keɗɗemo kanko noddirteɗe kadari dambelle yo goto e gonɗo le pelle cagontoɗe sottoɓe asansiji le leydi meɗen ndi komo sifi dow hen dow faccitago Ali Sisi.
Joɗa haala ana wondi jokkitade faham ministre kumaniɗo golle le leyndi watti hen koyɗe muɗum miɗe mila jonka dañe ko heɓa mi muña nammo kanko ɗu seeɗa ñande fuu somi andi wiide joɗa haala o gona joho yesso min gara min joina talkuru murtere nde kaddi wala e muɗum homo fuu ana andi wiide murtere nde kaddi wala e muɗum moƴƴana leyndi saabi ndiyan yiite ana wawi ñakude le station ngaji yogaji aɗa wawi yiltade le station ngaji fa heewi a tawan yimɓe ana tiiɗe juuɗe mumen heɓude ndiyan yiite ɓuuri fuu gasoil yimɓele joɗiɓe sella ɓe jogi sambe gollirɗi cottoɓe jiyan yiite le leydi Mali ndi ko heewi muɗum fuu so kamɓene ɓe gaɗi murtere kutteje muɗum ana wawi mawde sanne dow malinkoɓe saabi tiiɗan e juuɗe mabɓe sanne heɓude ndiyan yiite honono ɓe wowiri ɗumni.
be kolliti din dungu kanati yoga e nokkule gonde le leedi meddi di dum won sabami misala bangi got le rezo ngaji kay fanjotira segu kany e sigaso e bomoko do kany fanjotira balir rezo mofti non fedde metio de holitirbe bi hitani kande du kasara jan bay wadle nokkule de jamande tinno wattana ko hen mudde hakille mamadou samaseku
gollirre metio holtivide adadu kam hika na jaba jabade murawane denno bonda din jam ne baw yede nokku jogaji kedana madam jabati fotpata sangu
kamuji ngaroji tugude bande go o lewru me yaade fa chapantati lewru septembre fu kamuji ngaroji fa jabbito wakati odu latto wakati bubudo sanni mede jondori e wakati bubudo sanni hika kallo hala bubol ne fu ana andi kuteje mudum saatu bonandaji ndi ana wawi tawede ne nokkulo yogaji
bangi goddo dun jabati fotpata sangu holti wide gollirre metewu na jogi kaaki gollirdi mbawdi endude alhaali hawaluji e wi makko wakati jun o hendundu laaba sanne wattu bete bamako do
miden jogi nokku amen taykotodo hendu ko min pofata ko so tawi ana mujjina so tawi mojja gondudo wadde golle mudum nyande fu bamako do do e lewru min garami kawrunchina kabaruji fu bili de bangal hendu ko min gondi fofu de ko so tawi ana mujjina so tawi mojja le lindi e mangal mudum fu
arribe malimitu na darra jambarande humpitaade bangal kabaruji malimitu yalla e mbawa haybuli ko mabbe bangal iwolede
be kolliti datul hakkunde bamako kany e tominya wattu jono gollo datul ana mojji fe hunde wala e mudum kati dalaje ko jamarde jogi ton mobilaji di kebbinam pep jamarde lei mudum e yimbel wombe tonbe bi wala ko lati sababu mudum so na mobilaji jati wondi ko kewale gollo datul Usman Nyali Boudi
altinere noga etati lewrume wattu 10 de wonno ko bis dida bo compagnie air boatun iwigar yaade to minyan mobe ngel setan hadno den hewde kado lawol bamano himbe le wono go duk e sadjo nokkuje ndaretede kar on hebet himbe wonnobe limagel an gonduno e woytade e wulare bonde gonde le mobe ngel dun ko mimsi yogabe mabbe ka yogo holiti wide wala fu ko yiko modja
on sareto pour prendre tout
ndia fu doro wattu wala hen nokku wala mobe jina dari fu o mandu kana no torra min fayuti nokku bi horoni kaddi wala e passager bametebe be min kay hakilo an chadel fu wala hen adadu dawbe jabita ki fe min kam no mila wide alqadara dawbe be yawti sharia yimba ni jodi fay hakuna sesujidi dun ne hana
parce que moi c'est la mirela to manga ka
e win ko radio compagnie auto to minato himbe be kanyen jaati biya ko lati fu kany enata le mobile clementera ko metti dun kasen o yarafi mo iningol garu jaatu to minato
si les clients sont venus ils sont pressés pour
tammi passage be na heppa sabi mobile hewa ga en yela amen yum be doro mobile ji min keba dun na damde danki do passage heba ta jodaade second tay ki wiide place do jotto dumde dun wala
parce qu'il y a pas beaucoup de véhicules sur la route
mi tintindi wiide dun do lawi kewdi karangaaji kewdi dun gatta dum woni ko Usman Nyali Boudi heben studio tamani iude to minato
se iwri to minya ngardan do bomako do nokku no dirtel ikawo fondation ironde lan wondi faande jokkitaade jangide sukabe jangobe jande do do wuro wombe tombe ko yaad sukabe sapon ko nyen gonde janginere wattu jono no kan wadde to emission ngaji kanye ko nande mudum fa kebe famtar kebe Mamadou Samassé ko Ali Cissé
yewtere debali radio na yida sanne bangal heretobe be sabi ndelato sababu kaltidal e kanye dun tutondral hakilaji kambar dun an hani kabar mudun famine sanne bangal kinoto ko mudun hono journalist en don ko holliti Martin Fay
c'est un na famudo ana moni sanne juude amme min jangina beedo yimbe jangobe dow kulleji ko waawi nafude be le ngurdam mabbe e be baawi nawtoraade dum chagal hande nyande fuso e puddi golle miden jidi don be kokke be jangine hunde fu ko waawi nafude be le ngurdam mabbe yella e be keba wadde golle mabbe ono haaniri nyande fuso be tili
kitto balli do bo e kintingul haru bembe gila joni kay fuddi hinnaadi kabaru deba hakilo dum do nana
Je suis ravi
ça m'a Ninka mi weltike majjun sanni latki sababu wallude kan darade e darne fahi mi abada mi wadaino joda hala e do radio mi wawa no do fei wadde joda hala hakuna yimbe wobbe na do mi lato kalo hakuna yimbe gidum min ka dum weli kan sanni kulleji fahi fu ona wonno to ko mi andanaano do joda hala e do radio hande ka mi de mili mi de jogi ko kasin din mi e mudum fu pam mi wada joda hala do radio
bi en debara ni foni mi tinan wiide e kintingul gol tikito to bangal gede godde kabaru radio ele korata ko
sidio tamani do faba muya gouvernement leydi suède danemark suisse république tchèque et union européenne
sekira mje jeyelo ne li raison ngaji meden di en puddiran no kuno dirte do bafula bebe kolliti wide sukabe bandiji gonnobe to moto ngaji kanyen derni to sotorma goto le noga di lewru me handu o do bonanda wodi hakkuno kuno dirte do sege kanyen e kembe idum de commune no bo dirta janko li lamu bafula be o yam be derni ton jamaade be teti kala ko tawi e juubele mudu en fu wotto jono di do bandiji yam wakkati fi dilto le o do nokku wakkati to be tare jati e mublaaji do kaaji gonde tonde jamaare wonde tonde woni noddango foode lamo tinno faabo dum no haani haybirde de do nokkule se juro de ngardam fa nokku no dirte de yam fuila holitaabe dede mabbe didi gonde tonde wotto jono paabirama satoji mawdi do kaaji hebude ndiyam idume imma draaji ko kanko laamed lamo hakkunde jo wonde wadde wotto jono kambe laami be de do tede fa yotto mer ngabe wonbe tonbe be fuube jooti hore jili ndi hono dido gulliji wodi be biito e jeli jam e tede no haani wartide le leedi malidi ben gartam faado kulli korodo neddo goto heddiki leni yimbe le noga en jettom goni barmobe le hen kasara datul ngaddo ton dum woni kenya noga etiti lewru me handu do wodi akko kulli koro kanye pammo kodo be mi mobile gotel garno ngel badal nokku no dirta mana buggu kanyu sotorma yeso nati e mudo wattu jono hono barmobe fu anni leni le suddo go torore nokku no dirta kulli koro tokkad tem kiki dande do kabaruji meden di min joti on sanne hedade hejju jamen di do kabaruji fodo ba hebde do bem am ande do dum so ngadi www.topresidio.org no noddi do wolo numero via mo mere mere 37321 fande fande fe no kono ande do no do e ser yewtre meden de ana wodi wassalam yewtere meden de waran yo wada do kambe janginobe jande do duure kanye lugotobe ande annibe bamede hitane hikande be kollitide joddion goldereji di dum fuddi ila kenya le no kum no dirta direction des ressources humaines kanye e yoga e cuudi janginirde jande do duure le leedi meden di universite ngaji gonno do bomako do kollitide ana kajano ko yarta temede joy janginowo wattu jono laamo wihi kalisi won ko wala ton no wakande jewdi mabbe di wordinodo be ba jabbaade yimbele temedere e chapan yimbele temedere e sappo jeddo non be kolliti rivide fa kebe famtare kebe mo kanko no dirte Charles Tunkara Sisso kar Tunkara Sisso ko yo kanko no jokko laami do no kabardo yimbe be bamete do ko mo sifido hen
dans le cadre du recrutement des anciens chercheurs il y a deux types de
le bam gol jenginobe jande do dowre kanyen lugotobe ande wattu jono bam gongol cili didi watta dum won non bametebe ni kanye ngadobe concours be ngoni jogibe master kanye jogibe diplome ngadi be no dirte diya jogibe doctorat be yoni amirte kaytaaji mabbe je mbawi jojjinde dum le suudu humnido kabaru yimbe le jenginobe wattu jono musengabe kanbe bamerde be jaati dum hejjata ka ko lati sababu mudum yo kalisu woni ko wala ton sakku musengabe hasindine be fu bame sa je nyalawma ando jande do dowurende yimbe le hewbe ka jaaton yimbe le hewbe kan bame ton du hanbe humanade kabaru jande ka ko nayri bangal wakande kalisi de o tidalaji di fu jowi musengabe be bamataaki le cuudi jenginirde de fu wattu jono no kabbamete le nokkule kewde ko nayri bangal jangobe jande ko no dirta master ko yata musengabe chapan joom bamet ton ko nayri bangal kambe jangobe ko no dirte doctorat do ko yata musengabe chapan joom bamet ton le nokkule godde de do yimbel ben kanno bamede sabide sa yewi hono musengabe kannobe bamete be idun yahafa e temi didon e jotton don master idun yahafa temi didon e noga e go ondo ko nayri bangal doctorat en le hitade 2021 ka wattu jono bawde jaati woni ko ngala dum wodi somi den kaada musengabe teme dron e sappo en jeddom concours o fuddan le didi lewru juin do yodo nyalawmo gorto non min bino dum wadan nokko no dirteedo eni ka wattu jono min baylitan nokko do hani waderdo so nokko waylitama do min ngadan to hen communiquer
leni mais je pense qu'on va changer et ça va faire l'objet de notre communiqué.